Guns and Roses Uganda.
Guns and Roses. Chosen back. Ebyo byotandise omukwano nga bikangana
malabo
bigwagatirira wamanya walumya atawawonya n'otulutambuze n'ebibuuzo juzi mbikubuuza ono yebanya bobobamu abakusigula abandetera okulumwa
omukwano tojuka ebiretera ne labo kusasika bakujubisanga tebakeneka bakukemela mabuni tebazike naye ata abantu babinyo tojuka bakugamba sirika amala gatobeka ogeranga binji na binji totomela sometimes sirika amala gatobeka ogeranga binji na binji totomela
leero ngenda nawe baby bamukwekoza leero ngenda nawe baby.
Back in the
Nekakwekunya.